walaal aan mas-uuliyiinta meel walba joogaan hadda shaaraysayo gaaladana waxaa idin leenahay wax amniya meeshaan kuma haystaan iyo walaalahanaga nagu horreeyey dhiiggoodu ay u daadiyaan ayaa anagana u daadinahay wax amniyana ma haystaan iyo walaalkeen abu suleym idin yidhi amni ma jiro ilaa islaamnimada ma ogi sida ayaan idin leenahay wax amni baa meeshaan kuhaysiin ciidamada gaalada oo masajiinta oo uganda uu soo tababaray imaaraadkeena soomaali geliyay ood mahaydaan caasimad ayaa lagu ilaalinaya ood maalmahan ku faanayseen ood dhahayseen amni ayaan ku sugnay wax amni oo isugeen ma lahan meeshii ugu dambeysay intaasoo jabboonti ayaan marnay intaasoo xarun xidan ayaan marnay meeshii ugu dambeysay ayaan maanta ka dagaalamayna anagoo ilaahi subxana wa tacaala kaashanayno adinkoo gaalada kaashanaysaanna had xabu waa teri laadin waadna soo afjeer laadihin haddaad mana soo afjeernayaan walaalo badan ayaa naga dambeeyay walaalo badanna way naga horreeyeen insha allahu tacaala dadka muslimiintana ha noo soo duxeeyeen insha allahu tacaala gaaladan ha ogaad wax amni inayn meesha ku haynin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu haddaan anaa meeshas kasoo telinaya insha allahu tacaala walaalahayga muslimiintana hadda shaaraysayna meel walba joogaan dadka muslimiinta ha ku bishaaraysayno meeshaas bakti fara badan ayaa daasan wallahi wallahi bilahi hadda dhiggooda ayaa daasan bakti wadan wallahi bilahi dul joogan anaan been sheegayn ilahi subxana wa tacaala hortiisan taaganahay ila insha meeshaas dhowr weerar ayay kala duwan ayay nagu soo qaadeen dhowr jiha ayay kasoo weerareen weerare fulaynima waan ku jabinay anagoo ilahi subxana wa tacaala u kaashanayno ilahi subxana wa tacaala waxaan ku codsanayna inuu malaagtiisa nagu xoojiyo insha allahu tacaala dadka muslimiinta ha u duceeyeen ana usheegaya qibinta usheeg dadka muslimiinta